studio kalangu yande joni to min ta chapantati habaruje dengal fulfulde kor janyalli e modon on liter gasoil ko wonno budi hembere budi jedde tamay tati yottinama hande ne na budi hembere e chapantati e budi tati e tamaje tati dum wonno ko fawar jondu kondani minister kawje do filo lumaku o haali o wi kero leddi ni jarfu non ko dum sonnete kan woni hono jingonobe himbe je nawtortobe kulle leddi kaindu konda won ko haldo ma je nanan nonni orgal e gubal sogeji leddi men niger kaindu konda ni hikka woni dubi chapande jagodi ni na ko dum singa warde jong dum singa kanade konda de enda goleru ut dum sabi goleru ut fu e ngada batuma jum wadamto enda maradi hore jole ful den agu sogeji to enda maradi o haali o wi beydar kanyo yaadu yes heba ma sanne do fi on enda yewtan men pinna altiner fo altana hala sariyaji hande en kaltina do filla kon dartu yoltugola ke bibbe adama be kanyo e labi di gomnati le niger jojjini gam batti alla e himbe ballandir do filla kon dartu denagu dundu den region tilaberi ko jagnal e modom soumane amadou janganto habaruji di e fulfulbe yarnamir le ko ekibaruji ni hono hande go lewru ut kan wonno ko gomnati le niger hoji lawol e yidude fawar jondu kon na ni ciede hono fa hande gasoil ud kon ni litre on enda kanyum won ko ciede mum beyda ko wonno budi hembre e budi jeddi e tamaji tati kanyum won ko yottina budi hembre e chapan tati e budi tati e chamaji e tamaji tati nene ne kase hisam do hembre budi noga e jeewon ko beydi nonni dum waddini ko faande gol lawol gouvernement ko hoji gol honno ko lati waddi din ciadaale sanne yaade himbe je hewbe dum ndaroobe har filla ko ndarto hojobe motaji njaroji gasoil di endam sakina gazibo bandimi o yewdu e mab nan ko be kali
gaskiya ni dai ban jiba dadin haka
de gonga min nanai bilbu majju ganda neddo wardi lore mun o tesam sai dille da hamari ya fa abiyan su he bata mu darni dum nata nato be loreji didu wobbe sai gi a cede mu en kubai do wawa du dille accibe kambe du ibe huitade miden ele gomnati jippina cede den himbe galano nata hande loreji
a wannan mutane babu a gari to kakane ne zakai
wallahi tare mu irgbai ma
wallahi miden gidi buitane da da on nani lore de kirabe e sukabe harakaji den sayni munyal denne be jewa guitan de min keba wadude muraduji am
kan dainur murado te
station gona kay
min jeyde station yiji gono amma be bawa chunnde min sayni de kalkidi endan gaddama takke tum engina sayni min gidi e pelle darani de hakki amin de endan min nanano watte
e do fi ko ndarto ni boydugol ciede hono faande gasoil o enda ni ko minister kawjido filo luma ko haali kenya de enda de television mawdo mo leydi niger wiide ke ƴude go lewru utundu enda duuɓi nanɗi e nogay ɗiɗi o enda ni ele keru leydi fuu on gasoil o ɓeydama ƴuwi dow ko wonno hembre e buuɗi jeɗɗi e tamaje tati waɗi hembre e capanɗe tati e buuɗi tati e tamaje tati ɗum waddi ko faande nde hisama ndene dow nogay fuu buuɗi joyi woni ko ɓeydi nonni adduɗanne to goto e faande jingonoɓe himɓe to enda maradi o hunde enda latni keɓe caɗale sanne gam ko gomnati haali wiide ke hono kono Ukraine waddini ɗum endan ɓe jaɓay dow majju o haalni ɗum Mohamed Mamma
nu on sattande a sekile
min do mana ciede gasoil on uyte gam ko ɓurta duuɓi sappo ni ko leydi Niger no itta pétrol denne ko handi woni ciede mum uyte handa ɗum ɓeydi ɗo yaago Ukraine kiloji ujunaji nonni denne handa ɓe ɓaggo e fitina gonɗo no waɗa Ukraine gam sorage on walano zender zender do an won idan moddine e kanana e chonno wadum yaada den leede jananɗe dey hana den leede Niger gan handin fi o no waddam jo en loreji mawdi ko joji are maradi wadda nyemay na hoja lome wadda maradi na yara kotunu kando beida dundo no waddam ciede kulle de himbe nawtorto beida chaadade dey min goni minen ewa fi o gam min accirta dum wittoro ni beidaade gadaani di
augmentation la nous on va pas l'accepter
golewru utto ni wonno ko faande orgal e gubal soge leedi men Niger kaindu kondan watto hono julde mu en ko duubi chapande jeego didni en ko singa warre jong to enda maradi be gadi batu majju ko be gadi batu odu kondan ni horejo hono leful denagu maradi ngol lamba jeego biyetedo colonel major Ibrahim Garba o haali o wi e be gonno kemi jertoto hande de beydari wadi gollangal du kondan mo intan faawoji
l'armée nigérienne est créée
orgal sogeji leddi niger singa kanana go o lewru utudubi ujinere kemejenai e chapande jego fuddi gollude jegom leru utto dubi ujinere e kemejenai e chapande jego ko hollata leddi niger hepti hore mun kamre nata leddi mun be fube burta kemenje tato ko jaadi soge ragal der hitande ujinere kemejenai e chapande jego e go ko hani renude leddi din ko jaajir kamu ummoto kilometer kare million goto e ujinaji chapande jego e jeddi hokka inde sembe sogeji leddi niger ko waddata bayla to renugol leddi e keri mun fu kam fu e durwidide biddan bonda ko e lawol gollidide orde sogeji ledde gena
system multinational
har filla majjoni waddi ko faane sogeji habbinibe wamben rena himbe ka indu konda ni sembe wada hakkunde mudun e himbe hojobe himbeje dum wonno ko durdugol du konda e do fi ko darto hono yagali way kanyu e jikkuji bondi hawta du konda ni e birri bondi ko bibbe adama wadante e ko hoyete na yar en kuji goddo no torre sane dum wonno kor hono odo batuko lati ANDDH fedde ha jewor filla yoltugol hakki bibbe adama be wadi dum du konda ni hono fa hande se en jewi maitre mamman Adam lati secrétaire général hono fa ande fedde ANDDH to enda agalisto batu watto enda o holli kor dum e sabi ko be gaddum e do micro bande mi tan Moussa Mamman ton agade
ko wana no tefe der mum kan woni renude himbe ko waddi du ko min nati der durogo mardi bondi du isani ko watta be juude mum en tawa der fio enda ciutte be jukke fodde gacce be gadi no fedde dental lede duniyaru haliri adude himbe gollino har ko darata nawtorade mardi bondi ko watta milliarduji chafande tati e didi kan non tawabe der fio enda kebata hitani fu denne mardi bondi di endan ni no hani himbe ko en pirte do mum e anda dum woni mardi bondi di enda sogeji du gattama ga helude sembe tawabe der fi o enda min jami du fa handen kawjibe tesamuji di enda deni gii adobe tukabe famarbe na rewbe jara holla mardi bondi gollina yobataabe dum enda e garabe kalana do mum be leedi
nonni faar yoni hono no fa hande andal bitengal niger digital day kandu kono huno ko latina huno jangina yaade scope ummatorbe leydi niger gambe pam dum fa woda ase oyna do gallunye me ngada hemre chapande jon janginaabe andinaabe do fi on enda gam batte al dum hebdum fam fa woda ni biete do stefano savi latu kawndo inde unicef do leydi niger o andani farid burayma dum on kor majju
donner de la formation
au coup de ummatore de enda habaru ekintinoje no tawader golle de fedde unicef de enda ardis digila odu ni joddinama der leedi ko watta kawjotobe filla nawtorade ordinateur internet e ko nandi titta yaadu yeso hebu der handen ni ko ura chapande tatu do hemre ma kambe ummatore de enda goni nawtortobe are jamani de enda der hitane du de endari wadan ummatore ujunaji keme jo warambe tefude golle e gada denne chukabe ummatore hemre e chapande jo warbe wadana ekintinoje de enda de jehi pirto am ko e bandirabe mu peccidu du ni fa hande ande de be kebi der ekintinore wadane de enda
les autres jeunes
nonni baraji mo kandaji kan wonno padrugo ndial ngonga no tena kandaji leydi men niger do enda wonno ko hebi fawar joni wosagon biete do jean soy pahuja latir kany o wonno hono faane do inde banque mondial don banque mo leydi duniyaru en andu ko na banque o kany won ko buri wattude jawdi gam batte alle kandaji en na golle mo wade fa wada golla mundu jiatnani hebugol kuran lantarci kany e faande wadde nokku deme e fawar jondu ko na hebande himbe golleji kan ngadede ko yeto en dan ni o wi golle den en jeyi sane kanko biete do san joy pahuja o en dan wakati mo hono himbe radio e television duniya landi
Ça a pris beaucoup de temps mais maintenant
dun hoji wakati amma jondo gattol ciment ko beton dun tammina tata hantode lewru utugo ruongol no yofete no wakati no kebal gam golleji kewdi ngada ko judi wakatiji ko dudi golle den du tidi sanne deryeru no banda haliri jonda ko heddi der majjum woni mo intinongal no gollal nyenyugal non wada den neno hani min keba yadu so domum gande ne balla heba ma der mun sanne der ko warayta dum min keba an chadale dum wadi komiden tawa do golli didde hawtade e pelle balli robe far jawdi e golle den fu gam wallude gomnanti niger heba der majju
nani hono batu gatteedo tati lewru utto enda ni hono hunno ko laati ledde awete le kero leydi Niger fu jon o wakkan mo kalto himbe hebna jaato awtirdi ledde hebete fa ya awale nokkuje mudun en to enda ta wadu kono dum yopiraaka gada himbe mun non henno tewta sanne sumaila sumana kam wonno hono fa warjo hawjibe nokkurnde enda tontawa nan ko halni bandimi Idrissa Adamu noy dum won yara
lokti wanga na
wadara wakat 3 utu udal himbe no hokka awol ledde sembe sanne himbe no gara no cioda ledde de himbe jaawi sodugo ledde awate der bale e pindi minen godi lekki manguhi goyavu lemuje papai jaabe annasara udal horebe no gara no cioda han oza fore en nonni ko be buri sodugo lemuje manguje he miliaje he etager ledde gadaade grefie hano dewlinaade kankay kemenay kamin cionna tadum to Allah yettama gam minen keba ko min pirti muraduji ami
na sam wona yusu cikin no
to enan difadu ko nan ko nungu jodi yoni teluje won ko sukabe jatni itta sukabe rewbe worbe ga hunta hajeje mu en gidi Abdurrahman yide mabbe be kali dum non be gombe gadde golle mabbe de enna
teluje minen chonnana himbe tati buudi joy bibbe jo min chonna nera sappo minen keba ko min pirti muraduji amin rafi baw watti min dermu
wajan setter ne zam hoto
aryande jeddi subaka min burtoto min joba ceede lana diyan chapande joy min peddintini min jaate foyde teluje bendude den teluhi gon babibbe mum bendi non garde godi neddo wawa yenyude bendude den endan kan hani waddude chonnira himbe miden ko kade du sari joy nera sappo botoru majje ba nera ujunere ujunere neddo sonni kanni hebata riba golle de endan du no buri jonde mere
teluje mi yata de ladde mi itto mi telo mi do sonna suka eno ballaka mi do modina dum fa woda mi firta muradu an wakati jigon fa mi firta muradu koreji am
non non ni yewtal men pinnol dabareji gomnati leydi Niger do fidurdu goy biddam bonda kany hirnyereji ko watte der region mo Tillaberi Sabi ebe tewta ko to ko tawe hono fawar jondu kon do fuddun yaadi dum won bibbe wuro kany sogeji habbiniddi enda dum won ko fawar jondu yewtal biyetedam mamma na ayyo mutari o yewtani fawar jom bandimita Abdul Aziz dan yuma nenen kay kanko do wono docteur kawjido fille ko darto yitugol hakkeji bibbe adamaabe le ministere hawjine fille sariyaji kany min pirte dengal fulfulde
ada wawi halande min ko wana no tefe der hawrine de enden
il s'agit spécifiquement
gollude do fillare nu golo nimbe be fi kipitande pelle murtube hewti do der Niger le region Tillaberi kambe di fam gam illu ko kono fudde der leydi lebino pelle murtube fuddi wadde kipitande satufu nimbe ujinaji kam fi o memi misali sogeji e bibbe wurobe sukabe hewbe la take bibbe atimum rewbe ko mursi gorirabe mum kambe nimbe ko larde dilli didde dabbaji durobe rafi dowtanade hakkeji nimbe min ardinana ko sogeji din der gollangal ngatta har durbi diggol e bibbe bombe be kambe ko cuudi sariya din charrato do mum sogeji amin no kan der no kuje dem tokkitade bibbe bombe be nangude be cuudi sariya din do no don hitanade be firude be cabbi gacce mabbe denne no wajibi no hande jodade yewa battane be fi kipitande pelle murtube hewti dume gollirde gomnanti e pelle gonde jonde koyemin de mbawi waddude ko hojanta teddengi be nimbe sabu nimbe ujinaji no fi pelle murtube kewti mana beedol andangal tawa kena wattude ngokka do be fi on hewti gante fude bayle artolabi kite ko janon mabbe teddengi don
bizancharde victime
ada wawi lintande min iri golle hirnyere e biddam bonda ko wonano wade der no kuje de
ilia des attentats kamikaze
no wadi habbobe jabe puttoje e mun nata der nimbe nangude nimbe fella diutude nimbe jama cede ko be jofe wulude nyibdiji gomnanti e yanugol e rewbe ankaini no wodi golleji kewdi gattedi ko umminta hakkiloji bibbe wuro denne min jidana gollobe do fi majjum ben kawra hebude dabareji ko moytata mettorgal bernde koreji benimbe mu en pelle murtube mari miden tawa do inde mabbe gam hollude keptol kebangol der filla durwirgol e bidda bonda
ko terrorisme
onnani yewtal men pinna hande do fi kon darto fawar jondu kon nanni hono laabi gon no hoje gam batte Allah yitude hakke bibbe adamaabe do fi bidda bonda ko no wadende region mo tilaberi ko bimi on dufa hande biyata mamma na ayyomu tarimo fawar jonni docteur kawji do fille yultugo hakke bibbe adamaabe ministre hawjinde sariyaaji yewtal makko Abdul Aziz Hasumi nanne ne kede nyetta keddetini be fu mi acci dawo e bandi mi wadobe dengal hausan kor assalamu alaikum balen to jamwali